yeah. Pali P-Funk, boom back. Duke mudyo huki beat classic. Mona gangsta army building ready. Upate rada, ila sasa ni T-Touch. Enzi zile nature, squeeze yupo Bill Nas, biki dude. Mwago waje ngombe pale kati gigi money. Ana tupa papa wazi wazi, ana tamba. Asle mkari wa hizi kazi, kino ni wanyama. Chemk mapanga, ilala, shidi benzi vipi umesha sanda. Uko Mwanza napo, wanajivisho besti. Hadi na hisi na full naso papiko chunguzo picking. Sea niko wako, KGT, Soundcrafters Enrico. Recha na upepo, ni rehema side B, kino bila mfupa. Mwita dada Ray C, 41 studio, Ambrose Dunga. Mrembo number 8, Daz Baba, Daz Nunda. Fidi Mwanza Mwanza, yo makini na manuva. Kuna Christian Bella, wanini fali pupa. Bongo flavor, gemu yango, nipo nayo mpaka kufa. Chambua kakalanga, tunatuanga na kupepeta. Soundi katha mchinga, zinapangwa na kusikika. OMG, kababa, yeah, ana pepeta. Kila kona bongo flavor, yetu ina sikika. Tabiri, nyime mchongo kweza, ukitaka mashahiri. Basi weka bongo flavor, toka keko mpaka yombo. Meko mpaka rombo, yombo. Squad, cheza pinda mugongo. Kitaka kulewa, mlevi yako dongo. Bongo bati mbaya, bie niki meo. Usiate mpachao, kamwe kwa msala upitao. Bongo nyumbani, kuna wazungu kibao. Tuna bang paka rugu mbashi, kwa hizi punch. Atani kifa nitakumbu kwa ladies flee. Hizo ndizo shows anduli sax. Paka mbele si wabongo tunapanda chat. Mdogo mdogo Monde ki Toronto. Ona wabongo tunavyosikika mpaka Toronto. Usijari ewe underground, utapanda down. Nawe utasikika juu ya anga kama thunder sound. Kila kono utapendo na kila watu. Hata usipopenda utapendo na shila wadu. 1-2 mpaka bazi jekuwe 16 mziki kazi. Hakikisha kona discipline. DJ please please me pigia ngoma kari. Mixing beef chadu pileza makachari. Kolabo za kutosha bongo kila kitu shwari. Tuwako ma tunapushi mziki wende mbali. Yeah, beat na pass through like 1-2, then dreams don't come true. Kia level, tajuu acha kujiza, shutia ibiza, kisha kichupa tupia bevo. Tunda man, wapi sparki mkuu, nipe news, MTV spanking news. Kambali wewe muda wetu Mr. Blue. Chambua kakaranga, tunatuanga na kupepeta. Soundi kaza mchinga, zinapangwa, zinasikika. OMG, kababa yeah, anapepeta. Kila kona bongo flavor yetu inatikisa.